tutambule mpola mpola mkwano makukwata mpola eyo spiri.
Embrace, I swore that you're mine. Emirembe, emirembe.